Studio Kalangu kettiniɗo eɗen gondi yamde jomintaji sappo e jo woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma Janganton. Eɗo ke kibaruji meɗen ni hande haltana nayyi e ko deki do hemre ɗum woni Sembe nyangun ɗo nder leydi meɗen Niger. Sende arama duni nyangun nder galluje leydi meɗen Niger ɓuri Sembe batte Allah e nyalande ittanande leyɗe duniyaru gam durwididde e nyaw jabete ngu yaade nder galluje do hemre jeetato fu wondi e jabet nder laddeji do hemre jeegon wondi jabet. Noni ɓiɗɗa bonɗa ko mangu tawangu nder région Agadez waɗi ko jowruɓe wuroji sappo e jeetati tawaɗi nder département Ader Bisinat e Tchirozérine kawri murtini ɗerol. On nanan ɗum nder kibaruji men e fulfulde. Ellu ko jippino nimɓe dillamɓe leyɗe ɓaleɓe ɓe fuɗɗa ɗo enda nder bangere Agadez jonde maɓɓe yaade e nimɓe tawaɓe nder bangere Agadez nden ɗum fuɗɗi bonde sabu waɗi worɓe hewɓe fuɗɗuɓe si'ade yaade yanoyde e rewɓe. O nana ɗum nder yewtere meɗen pindino. Kori jam hirtema yerno kaliranno mi on jonda e nder ko e kibaruji meɗen nyaw jabete nder koreji ɗum woni Sembe batu nyalande ittanande leyɗe duniyaru gan durwididde e jabete nder koreji nimɓe nayyi do hemre ɗum woni Sembe nyawgun nder leydi meɗen Niger ɗo dongo ɓuri ɗudde e stade général Seni Kounthia oni no tawa ley nokkure sappo e goho aɓere to etol nyaw ngu watte. Yerno jom ɓe ande ɓe mbiri caka yamde jeetati subana warde yamde sappo e ɗiɗi ñalawma ko watto nimɓe keme tato kamɓe woni ko étatji ƴammu dara so ƴeewama duni far laddeji ton do hemre fu jeegon ɓen fu no tawda e nawalla jabete nder kuɓeje ñameydu do hemre jeetato ɓen fu no wondi nawalla jabete. Kettine docteur Mohamman Sani Mohamman Aminu cawro nawalla jabete loctorore monde de gallu ñame ko wira hilat sumana. Nde ñalande ittanande gan durwidol e nyaw sukkar ko wiite diabete o no wattude dande yaade e nimɓe ɓen fuu gam warde ƴettude ƴiƴam mu'en faafaame sako no wondi e diabete o na wala e hisindeɓe du kondam wonduɓe diabete ɓen du keɓa gara ndara cellal ɓalli mu'en eno gatto. Miɗen gaɗa ko watto nimɓe keme tato ko ƴiƴam mu eta moɓe du ɗum ƴewta nyaw diabete ngun du ɓe duuɓi capanɗe tati yaade duuɓi capanɗe nayyi ɗum nangata hawtade e nimɓe latiɓe ɓe diabete mu'en hunde tawangal noon nder galluje mawɗe ɗen do hemre fu jeetato min etti ƴiƴammu nder laddeji ɗiɗo do hemre jeegom ndeni min etti do hemre fu jeetato ko wattanimɓe keme jeetato woni wonduɓe e diabete. Enani sukaɓe ummatore e sembinɗiɗde jonde jam har nawtorade jooɗa kaalen caka himɓe diina e diina ɗum woni Sembe hawride ɗiɗaɓere nde leyɗe CDAO puɗɗi ɗo ley ñamey hande balɗe ɗiɗi hawride nde watta caka ardiɓe diinaji ɓen. Nani ko birjira fini hoorejo gouvernement leydi meɗen Niger haali dow mana nde hawride.
Promouvoir la paix ardinde jooɗa haale caka himɓe diina e diina ko watta potal tabbita caka himɓe ɗum du hana ko hepporta himɓe noon gam diinaji meɗen fuu koki en bawɗe e laawol waɗude ɗum gam wala diina ka jonde jam e yafunodirde tawaka nder mum. Min kawri du hannde gam ƴewtinade golle gaɗaɗe dow laabi jonde jam caka himɓe diinaji nder leyɗe meɗen. Min daran du no waɗe ko sukaɓe leyɗe meɗen tawaɓe nder diinaji feere feereji ɗidu jooɗo jam e seho hakkunde mum'en. Min pirtan ko e maɓɓe du dow ko diinaji meɗen ekkintinta gam hisindeɓe ɓerne yawaku e ko nandi titta. Nder hawrine amin nde du min ƴewtintu no waɗe ko jooɗa haaleji gaɗe wakkati warde wakkati caka himɓe diinaji. Hawrine amin nde du min daran fa hannden no waɗe ko de waɗire horde horde caka leyɗe CDAO.
Nonni jawruɓe sappo e jeetato ɓe département ji Ader Bisinat Tchirozérine nder région Agadez alal bittingal ngal woni koɓe kawriti e wurtinde ɗerewol do haalude do ɓiɗɗam boɗɗako e ngukaji ko tawa nder nokkure nden. Kettine Ousmane Aboubacar jowru wuro Tezeben Foraz ko haali do ɗerewol ngol ɓe mburtingol.
Considérant la menace grave
Allah e rafi kejoron hakkilo der cekantaraji amin de dalila du bonno ladde e jaye mo wala no sojjoro gada o wadi minen laamibe min bi'i min durwon ko watta hakkilo fukkingo tabbita der cekantaraji amin to bonno e balliroobe dum wonno cuudi fu min cuttan dum e min gadi aadi du ko wattanto sogeji jungo der durugo tawa ko watta musola rafi kejoron hakkilo go hebake min durwon du fa hande ko watta ko en dan wadi sembe caka himbe ladde amin de du renaken wudi
no autorisation légale
be beleede mali do be tawa e jonde do der leedi meden Niger dum dubo yi hande hana hande woni ko dum fuddi e be ngada ko watto milioji didi ko tawa do yeru no horejo fedde bibbe leedi mali tawa be jonde der leedi meden Niger wi der mabbe du no wodi gollube jippi be du chefe didi nam nani ko Suleiman Maiga secrétaire général dum woni kawjiido golle fedde ardangal bibbe leedi Mali tawabe jonde e Niger hali no be kojirta jobdije mabbe ko wite pension Alassane Kouzi Mohamed yewtide makko
ya deret
no wodi himbe leydi Mali gollube do Niger fa jippi gomnati leydi Niger du yobata pension mabbe miden goli du fa hande himbe leydi Niger gollube to Mali fa jippi kan en du gomnati leydi Mali kan yobata pension mabbe himbe be du fu der sa dornan gotan dan tawa der himbe leydi Niger no wodi ummotobe jaha Mali jaba pension mu no wodi du halfimbe wobbe jaba pension o lildanabe himbe halfimbe wobbe be du kan en gomnati leydi Mali wi igara der ambassade mu gan dum anda ko ibe buri debe garidu no wodi dereji gondi be bindata e kokkami min lilde to Mali gan yobude be
bamako pour le paiement
nani ne balla no toba der jobol nyamande di cede balla ko jangobe universite kokete dum sabi ko jangobe universite be maradi kokki balde yade to gomnati leddi Niger e yobude dum sani Garba Harouna secrétaire général dum woni fedde ardangal sukabe jangobe be maradi o yawtidi e Mohamed Maman do Majun
les autorités
no tilsino gomnati yoba bandirabe ami e ko kaka jobdiji mu en didabiri o yoba du himbe fu cede mu en lebbi tati kesidi cede de himbe ballirte den du to boyu kan en du jobaka dum woni ko min gidi andinde himbe fu ko watta de sa dornan go hebake to be deku gacce den du ami minen jangobe do universite mu maradi ko min gidi du woni hakkilo fukkingo e dartinaki jande ami ko watta himbe fu nafu denne ko min jami woni min kokke hakkeji ami timmi
ni plus ni moins
Edo lawal gotongol ni ne balla ko tawa faande le jobol cede ko be jangobe ballitite yaade cede ko be kokete lebbi tati warde lebbi tati hawtade e rafi are gollitirde tabi ko jodorde der lekkoliji to jangobe jangata e kintine golle dum wani mana desol derol murtere jeddire ko fuddi illu kengam yaade to fedde sukabe jangobe der jangirde to jande ekkitite do enda golle be zender Abubakar Surumbe secrétaire général dum woni mo fedde sukabe jangobe der jangirde to golle ekkitite mo zender o yewtidi Ali Keita mo zender
nos camarades aujourd'hui sont
bandirabe amino tawa der sadornam fudu jiabe to wodi be buri be gadi ko watto lebbi sappo e jeetati ko be jobaka ceede mabbe ko be ballititte miden godi bandirabe amino wonbe CTCFM wodube lebbi sappo e jeddi jobaka e fa hande no wodi bandirabe amino hanube hokkede ceede mun ko lawal aranangal amma ba ko lawal tatabal ko rawani dum jobaka dum wadi ko min bi min jotta ko min kolondira juude amino no ha sa darma mo bandirabe amin o woni hebane mosola bandirabe amin be CTCFM ngala tabe jangirde e are ko be jangirta du wala jangobe e pa nadu nona kanon hedde CFM e CET sukabe mun jangobe 6e fudda jande fa hande
encore effectif la rentrée
Sendikani lumobe hojobe are nannugol e wurtinol hawtade e wadobe gollal transit dum woni kebi narral hakkunde mu e sarusu kawjido doñabe sodo mi citodo ni be doñabe burtidi derol e andinde wiide ko gineji doñadi der nokku gom wawa yarede togom kettine alaji sani sekaraw dum woni horejo sendika hojobe are nanna e burtina ko wi gungo mamad antoni
kayane
derol andinore gum wi'i ko are doñade do nyame doso tawa maradi na zender adataake jaare nokku gum der reedu leedi dum du waddi ko min bi'i min gadam murterde amma ko be bi'i andinore de wala de wartiraama bolum denne murtol amin gol wala kaden der jooda haale mo min gadidi ardibe sorusu doñi der jooda haale o andinore de wartira bolum lore fu wala no faddani min paddaade kure dindu jofama loreji tawadi yasin leedi dindu no ɗon no dinde fa nanna are nder leydi meɗen. Neɗɗo fuu hiɗi waɗane ɗerol passe avant no waɗantegol.
Ɗo ni nder sigila durwo pilaki laɓi ko duuɓi 2019 ko waɗoyta 25 lewru décembre yahde novembre 25 lewru décembre yahde 3 to enɗan lewru janvier to enɗan tilaberi. Ɗum woni région mo tawa 6 lewru novembre woni koɓe kanti cuɓɓagol ana durwoɓe maɓɓe ko yahata do inde région maɓɓe do pilaki laɓi. Kettineɗo enɗa mbiyeteɗo Salifu Souley Katou, hoorejo Sarusi Kawjiɗo fijoji pirtor ɓalɗe sukaɓe ummatore région, ko wi Abdoulaye Aoussouk. Miɗen tawa cuɓaki durwoɓe nder commune uji ɗin e département ji ɗin. Durwoɓe suɓaɓe no ndoma Keita fasuɓe yehoɓe durwo ko pilaki laɓi ɗum. Ɗum du 10 yahde 20 novembre woni ko ɗum watte le département Keita on e hoore mum. To saɗonma fuu woni heɓaka nder sigila on, ngam mon non fuu no andi ko ardina himɓe fuu ɗum ƴewta. Sabe majjum waɗi komin gaɗi jahangal e ƴewoyde no kuje to durwoɓe jippinte kamɓe hoggo durwo ngom e darde laabi koƴeteɗi e ko wonno waɗe. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yuuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
Yewtere meɗen pindilo hannde ni yartana ena nder région Agadez. Rewɓe hewɓe ɗum woni tawaɓe nder e jonde nder banguere Azine 2 Agadez no ɗon jara boytali muɗum yahde to hooreɓe ardiɓe gallure Agadez ɓe nde. Ɗum du ko saabi ɗum woni nimɓe tawaɓe nder jipporɗe OIM fedde leyɗe duniyaar hawjiɗe jippinol dillaɓe leyɗe goni no tefa yanude e ɓe rewɓe tawaɓe nder banguere nde. Anise Karim yehi famminoynimɓe dow maccu. Miɗen tawa nder banguere Azine ɗiɗaɓo Agadez to rewɓe ɓe duuɓi 25 yahde 55 gonno jara boytali mumen saabe kuƴƴilol ko yimɓe woɓɓe tawaɓe ley jipporde fedde leyɗe duniyaar hawjinde dillanɓe leyɗe wonɓe nder banguere nde gonno gaɗanaɓe. Ɓe rewɓe du ñande fuu e kulal gondi nani ko woɓɓe nder maɓɓe kaali.
Minen rewɓe banguere Azine 2 miɗen tawra saɗorna mawɗo ummotoɓe leyɗe mum'en wartira aɓe ɓe joɗɗinade kogol o yiyem gol woɓɓe maɓɓe natani kam ɓaade iɓe tefa yanude e
amyamde
8 jemma nde waɗi debbo suusa wurtade ngam no hula to ɓe janu e mum. Denne miɗen gatta dane e ardiɓe misali maire ngam ɗum adana himɓe ɓe
lawol.
Himɓe ɓe cuulimin sanne de gonga kile ɗiɗi iɓe tappito
kam.
To de neɗɗo wurtake si ɗa towrugon wari wunde keɗum noy ɓe gi neɗɗo waɗa.
Michel Yassimbe ƴuwayɗo togo tawaɗo le jipporde dillanɓe leyɗe ceediɗo ko woɓɓe tawaɓe nder nokkure nder no jana e rewɓe.
Ko
himɓe kaali ɗum gongani noon nde yande 8 jamma waɗi no wodi nder amin wurtotoɓe taɓɓo dekkiraɓe jananɓe. Fa min e hoore am mbi umi ardiɓe hawji OIM ɓeno ɗon amma wala koɓe gaɗi ngam haɗude ɗum.
Dalili ko o saɗorma wala no soƴƴoro caggal mawɓe banguere nden kalani hooreɓe gallure nden. Allah e boytali ɗi lewɓe jaari. Aboubacar Ajawal arano dekotoɗo dow maire gallure on haali e wiide ko laabi no koƴoyte kulƴinal rewɓe ngol heɓane mosola.
Min kalanama filla o mawɓe bangueje ɗen tan en nigari kalanimin. Komin ƴewtini du sa min tawi ko gongani noon sakikiraɓe amin e dekiraɓe amin yimɓe ɓe gonno jana he mum en. Hunde nde du hana fijirde noon. No tilsi du min gatta ɓe ɗow tanu finatawaji himɓe. Min adananɓe laabi ngerɗuɗi ko watta ɓe acci golle maɓɓe jidduɗe ɗe. Nangaɗo fuu du nder maɓɓe no fiyete sawru gacce mum.
Batte Allah e seediɓe ko ɗum waɗi e haalaji ɗi hooreɓe nokkure jipporde fedde leyɗe duniyaaru hawjinde dillanɓe leyɗe ɗe gaɗi ɓe koƴi aadi hoƴƴude laabi e heɓande mosala yeru no Maurice Armel Miango niwa wiri. Ɗe won to kibaruji meɗen fulfulde tili joni yamde joyi mintaji 33 jaɓɓoɗen ko ɗengal hawsankore Moutari Mouhamadou waddanta on kirten to janhirti. Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.